lapho engiphuma khona zilokishi kubhenywa amafolishi kuvulwa ngosikisi nangempela chief amongamisa swani nabashishi mabolova siginqa amadayisi siphakamisele inombolo kuphinde kudalwe nomkhemisi ama-2K hawe manwa mithisi and adideka kalula nopenjelwa amathenisi at the age of 16 years usedliwa usomatekisi at the age of 19 years usenengane eziwusikisi ngiphume ekhasi nginolayini ungangiphikisi if awunayo information ngekhasi ungangithiphisi noma unokudidla kumenshinini noma unokukhuluma isigisi if awukazi uhlale ekhasi impila uyazi ungangididisi ngabe umgqibele emathaveni kusho ibhiya blindi mobona umacala mpethu umtshele uphethe 100 rand bese ujafalela gade lokuhlaphula ibhabhalazi sidakwe singangabazi noma kunokuphinda kuchisheka igazi yazi ikazi wena awulazi ngibona ngaleso smile lapho engiphuma khona sinazi ikariski yamagaraji nathi siyabathanda okayini kodwa sibhabhejeni ngemali lapho engiphuma khona nokuqonyela ukuringa ithonsi kali nangu-6 nangu-7 nangu-8 kwenokudi ngisho esitathi siyadudlaza komanzana nomuntu njike ngisho emasondeza ngisho emndozompethu nyeza nakamhlaba uyalingana noma belikhonza iyeza lapho engiphuma khona ikazi wena kazi senokufela nanolwazi emakhasani inyama iphele usenokufela nanongazi bakumisele itendekini just for ukudla inyama shumututhi ku-teenager ngisho umqondo uvalwe inkungu amakhaya avaliwe ngenhlahlake kuselothumba and banjengale mikhuba wenekasi mangabe ungazi ngishkwelami ikasi kamshaya safe wonke umuntu uyafrustana kusho kwindoda isife ama-chance okupopa slim kodwa sonke sifuna ukupopa ngwenalothi kwelami ikasi bakubiza ustaf napopo deskwe kwamele uphande ngisho sasekhona ithuba kodwa umakhelwane ngisho lani kandaba ziyafuna lapho engiphuma khona unkulunkulu simshiye erumeni sathane ugcwele isitadi amanzika agcwele isitadi namarota ayasidalela nango-6 nango-7 nango-8 amajita agcwele isitadi wena ukuyazi ikasi wena awulazi ngibona ngaleso smile lapho engiphuma khona sinazi ikariski yamagaraji nathi siyabathanda okayini kodwa sibhabhejeli ngemali lapho engiphuma khona nokuqonyela ukuringa ithonsi dali nango-6 nango-7 nango-8 kwenokudi ngisho esitathi siyadudlaza komanzana nomuntu njike ngisho emasondeza ngisho emndozompethu nyeza nakamhlaba uyalingana noma belikhonzile iyeza lapho engiphuma khona zilokishi kwehla amabhokiso mama banosizo baba bona badlala itokiso dade banesifo babo bona badlala iyobisi ngisho ingane zidla ipapa sikhona ukuyithengela ibisi imajorithi ayikwazi nokukhuluma isingisi and imentality esinayo vele ukuthi esigela ikipi ngoba ngazo ongafundanga kodwa namhlanje unegidi kanti lono nodiploma userenk udayisa isibindi pheli life leni nokushaya ngenqindi muthi uzoyiphumela emnyanga ikhetha ukukukhipha ngewini ngapho umjidi anemtoti usehlezi eyiphindela isikindi nabogela basamkhulu bathi lo mogayo usitintshi so lapho engiphuma khona impilo siphila kanjalo and akukho bhedi wena mpethu ziyakhipha kanjalo nawe uvele section f noma ublind noma udef noma kuthiwa ukwazi ukupheka ekhasi uzobayazikazi wena awulazi ngibona ngaleso smile lapho engiphuma khona sinazi ikariski yamagaraji nathi siyabathanda okayini kodwa sibhabhejeli ngemali lapho engiphuma khona nokuqonyela ukuringa ithonsi dali nangu-6 nangu-7 nangu-8 kwenokudi ngisho esitathi siyadudlaza komanzana nomuntu njike ngisho emasondeza ngisho emndozompethu nyeza nakamhlaba uyalingana noma belikhonzile iyeza.